Premier on zsnares.com.
Don't set him maziba ndiwe guy. Ulipe anga kuchite advice. Magero wa pambali barimbwe. Mkazi wa kunyumba lema. Sembe ndiwe mune kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. Sembe ndiwe ngati ndiwe buta kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. If she did the same to you.
Sembe ndiwe
mwche unga shanshe. If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Semeniwe
if she did the same to you.
Semeniwe mushe unga shanshe. Semeniwe niwe.
How do you sleep at night? Ukwanisa bwanji kutuona tulo. Lie after lie you are tell. Every night laying in a different woman bed. Isha munga niwe. Scandal after scandal. Mushe unga ninde. Kanonga niwe. Scandal after scandal. Fitala, akai mwena. You better open up, kasa mafona. It's better umu uzenga ki ulibe interest.
Sembe nzendiwe. Sembe ndiwe mune kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. Sembe nzendiwe. Ngati ndiwe buta kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. If she did the same to you. If she did the same to you. If she did the same to you.
Imagine you woke up in the air, Apollo Mwana Kunja. Imagine you woke up in the air, Sandy Agona Panja. Iwe piti samo, vera veni kamba. Nibingati umamula kwila ama kukulukila. Tuto yako soma kumbukila. Isha monga niwe, scandal after scandal. Ushe unga ninde, kanonga niwe. Scandal after scandal. Oh, oh, oh. Wala uwa vitala, akai mwena. You better open up, nasumufuna. Osamunama, atumukonda. Olo, olo. Fitala, akai mwena. You better open up, kasa mafona. It's better umuze na ki ulibe interest.
Sembe nzendiwe. Sembe ndiwe mune kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. Sembe nzendiwe. Ngati ndiwe buta kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. If she did the same to you. If she did the same to you. If she did the same to you.
International.